something play at the back.
Spike Diana. Titi. Kasabu.
Kubira kasimu after party. Sitaki mawazo sinilete. Today ni Friday. Ni party ya your body, yeah.
So me na we police bila we si we zik up there. When do fanya me na imba bila top. Then I scare queen gear kiatu yako bila suck. So get down to business, susare my talks.
Baby wapo tizo tokunywa ngoro mpone nyota.
Ubisana.
Maybe let's make some time, I make love business.
Ubisana.
Mkude.
Ubisana.
Today, baby.
Ubisana.
Mkude.
Ubisana.
Today, baby.
Ubisana.
Unajua kulegeza, ukibembeleza. Jalu na niweza, kwa table una meza. Lubricate na teleza.
Yeah.
Bampa kubampa, botima kumutima. Hey. Ubachira. Hey. Ubikola ubalina. Hey. Baby wapo tuzo tokunywa ngoro mpone nyota.
Ubisana.
Maybe let's make some time, I make love business.
Ubisana.
Mkude.
Ubisana.
Today, baby.
Ubisana.
Mkude.
Ubisana.
Today, baby.
Ubisana.
Squeeze me tighter, my baby, hakuna matata. Yeah. Squeeze me tighter, my baby, hakuna matata. Yeah. Squeeze me tighter, my baby, hakuna matata.
Umetoka kitchen, tumevaina. Nataka ni mukate a little China. Girl, iko tight, macho ya mu China. Price the bill, tuniite gaina.
Kubira kasimu after party. Sitaki mawazo sinilete. Today ni Friday. Ni party ya your body, yeah.
So mina we police bila we si we zik up there. When do ufanya mina imba bila top. Then I scare queen gear kiatu yako bila suck. So get down to business, susare my talks.
Baby wapo tuzo tokunywa ngoro mpone nyota.
Ubisana.
Maybe let's make some time, I make love business.
Ubisana.
Mkude.
Ubisana.
Today, baby.
Ubisana.
Mkude.
Ubisana.
Today, baby.
Ubisana.